nation of boy kaboom again and again and again and again.
Kumi ngome mito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Kumi ngome mito timate.
Kazi na bidi, hard work pay.
Kumi ngome mito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Kumi ngome mito timate.
Kazi na bidi, hard work pay.
Kosa mato jikwata ko, jikwate ko, jituke ko, yeah. Usipoteze nguvu ya taifa. Fanya usichoke angaika kila kona. Destiny can be delayed, but never denied. Know who you are, have faith, wonder you gonna make it. Yeah, yeah, yeah. Atala, atala tuku, longa professor. Akwanu lenge limza mumbe luoru. Kwamingo mumira mitundu kwatkin. How we are blessed, no man can curse it. Hey, no man is an island, no condition is permanent.
Mambo yote kila unataka kila kufu. Ya, yeah, kaboom,
lego.
Umetete kukero, kalitio ngotu degi nyeri. Kagi nyeri kisha kunyweri. Wea, mito ngaju alikitatia olungo. Kumi ngome mito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Kumi ngome mito timate.
Kazi na bidi, hard work pay.
Kumi ngome mito shiro.
Umilia, utapata malipo.
Kumi ngome mito timate.
Kazi na bidi, hard work pay.
Kato wakuyo kumwayo, nimoko pewa shalundia. Jemoka nimeto nyo wadi ucho. Living wage, walai. You know me, yeah. God has left you, nothing from something. What about you now, lego?
Nothing just come too easy, yeah. You need to hustle again and again, yeah. Never give up, usikate tama. Mungu konyo makonyere gire boda boda. Kade salunu tima tech, yeah. Owaji uweka waji mukindo ku landlord. Jericho bilo ringomu, wangisha wabido kundiruothi. Easy come, easy go. Kwami ngomi tu chiro, kwami ngomu tuye sitore. Amonu nyinga kumaka weng nyinga. Amonu kuiwa kumaka kwa kufonju, yeah. Nga demand pire gire. Enke wami tu ndu degree, yeah. Kaboom, simia setelia sena.
Magic Records.
Ola mama, jeko netro, ola mama. Kukumu kasim